Oyetio bana Uganda ba wangaria mukwangeria Canada basabi doksigalanga bakakamo already biwandiko ono bubaka bafuna okuveri abatuwala na dala abavunanyizibwa ku butuze mukwangeria Canada ngakota daba bunda bunda nabo abanonyi bobudamo government egamanti enako ekyende zateredwawo okakasanti sibuli omwamalaga gesalisa ngayingire gwanga eri Canada ku nsonga z'ebyobulamu kikoleddwa okakasanti ebyobulamu binywezebwa atenga n'ensalo zongedde okuba nga zinywezebwa olwonno abantu abatambula nga tebamaze kuba nga bakakasibwa kakubajjotoka wabula gavumenti eyongedde okugumya bannansi okubeera abakakamwate bakakasenti babeera bagumiikiriza mu mbeera efaanaganako bweti kino nno kikoleddwa okakasa nti enkolagana wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Canada esigala nga ya mugondo ebyobulamu okwongera okunywezebwa wamagwe waleme kubeerawo okutaataganyizibwa kino kizzeewo mu kaseera kano ng'eggwanga Uganda n'eggwanga erya Congo balwana bwezisingira okulaba nti ekirwadde basobola okukirinnya konfeta ekirwadde ky'ebola mbonde bujjo kikyalisa akakanja eggwanga Uganda ate n'eggwanga erya Congo na mu ggwanga Uganda bakakasa abantu mwenda bokka abakwatiddwa ekirwadde ky'ebola omu ku bo yafeera n'addizibwa mu ggwanga erya Congo mukaaga bakyagenda maaso n'okufuna ate obujjanjabi mu mbeera efaanaganako bw'etyo Uganda erwana nga kw'otadde Congo bonna balwana kyekimu okulaba ng'embeera ate esobola okutereera nga n'abakwasa ebyobulamu mu muwanga amalala nabo bafaayo okutokwasizaako.